waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
afar askari oo ka tirsanaa booliska Minneapolis oo ku lug lahaa xariga nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska ayaa shaqada laga eriyey. afartan askari ayaa shaqada laga eriyey markii fiidiyo laga duubay lagu arkay askari jilibkiisa qoorta uga haya ninka madowga oo katiinadeysan, xataa isagoo leh neefta igu dheggan ama ma neefsan karo. maalintii labaad ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo looga soo horjeedo geerida George Floyd oo ahaa ninkan madow oo dhintay markii booliisku ay ku xireen Minneapolis. fiidiyowga laga duubay ayaa muujinaya Mr. Floyd oo leh ma neefsan karo, iyadoo askarigu jilibka uu uga hayo qoorta. duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa sheegay in askarigan oo magaciisa la yidhaahdo Derek Chauvin dambi lagu soo oogi doono.
And I've wrestled with more than anything else over the last 36 hours one fundamental question.
maskaxdayda waxaa ku wareegayay 36 saacadood ee u dambeeyay hal su'aal: maxaa ninkii dilay George Floyd uu xabsi ugu jiri waayey? haddii aan anigu dili lahaa ama adigu aad dili lahayd, xabsi ayaanu ku jiri lahayn hadda? wax jawaabana uma hayo su'aashaas, ayuu yiri. askarigan oo Chauvin la yiraahdo iyo saddex kale oo ku sugnaa halka ninkan lagu xiray ayaa shaqada laga eriyey. go'aankaas ayaa ahaa mid degdeg ah oo lama filaan ahaa oo uu qaatay taliyaha booliska Minneapolis, uuna ku taageeray duqa magaaladu. Mr. Floyd ayaa saaxiibadiis ay ku tilmaameen inuu ahaa nin wanaagsan. Giovanni Tunstrom oo iska leh Conga Latin Bistro oo Minneapolis ku taal, oo ahayd halka uu Mr. Floyd ka shaqayn jiray, ayaa sheegay inaysan jirin sabab falkaas dilka loogula kaco Mr. Floyd, sababtoo ah wuxuu ahaa, buu yiri, nin amarka booliska qaata oo aan diidayn.
That's pure arrogance, what that cop did. That's pure arrogance. And being so arrogant, not listening to the crowd telling him.
waa kibir cad waxa booliisku sameeyay. kibir iyo isla weyni weeye. maqal dadka isugu soo baxay waxa ay ku dhawaaqayaan: ma neefsan karo, ma neefsan karo, neefta ayaa igu xirantay, jilibka ayuu cunaha uga qabtay ilaa uu ka dhintay. xataa markuu dhintay, jilibka wuu ku sii hayay, ayuu yiri. qareen u hadlay qoyska Mr. Floyd ayaa sheegay in loo baahan yahay in fariin cad laga diro kayskan. inkastoo afarta askari la cayriyeyna in dhacdadan loola dhaqmo inay dembi tahay ama askartu dembi galeen ama xataa in booliisku isticmaalay awood xaddhaaf ah, ayaa su'aal adag ah oo qaadan karta bilo in la jawaab loo helo. qareen Ben Cram ayaa ku raacay baaqi duqa magaalada oo ahaa in dembi lagu soo ooga booliska.
We have this video and they have terminated them, but they need to be arrested, as Bridget said, and charged with murder.
fiidiyowga waanu haynaa, shaqadii nimankan waa laga eriyay, waan aragnaa, laakiin waa in la soo xiro laguna soo oogo dacwo ah dil, sababtoo ah imise qof oo kale ayay si awood xaddhaafa ugu dilayaan dadkii la rabay inayna difaacaan? kayska ninkan ayaa waxaa ka hadlay madaxda ugu sarreysa ee siyaasadda ee dalka Mareykanka, musharaxa madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joe Biden, ayaa la simay kayskii Eric Garner oo isna booliisku dilay sannada ka hor. Mr. Garner ayaa ahaa nin madow oo aan hubaysnayn oo ku dhintay 2014 New York kadib markii askari uu qoorta ka ceejiyey, isagoo sidoo kale leh ma neefsan karo.
George Floyd's life mattered. It mattered as much as mine. It matters much as anyone's in this country.
Nolosha, nafta George Floyd qiimo ayay leedahay, sida taydu ay qiimo u leedahay, ama qof kasta oo dalkan jooga noloshiisu ay qiimo u leedahay. inaynu mar kale aragno in naftiisii loo gooyay sidii Eric Garner, isagoo leh ma neefsan karo, waa xasuus masiibo ah oo ah inaysan arrintani ahayn wax dhacay hal mar, ee ay tahay nidaam cadaalad darro ah oo weli ka jira dalkan. waxayna gef ku tahay, buu yiri, aaminidda ah in dadka Mareykanka ay xaquuq ahaan iyo sharafba u siman yihiin. dibadbaxayaal badan ayaa socod ku maray masaafo gaaraysa 3 kilomitir si ay u gaaraan xarunta booliska oo ahayd meesha ku dhow halkii Mr. Floyd uu ku dhintay. qaar ka mid ah dowladbaxayaasha ayaa dhaawac u geystay daaqadaha dhismayaal iyo gawaarida booliska iyagoo meelahan wax ku qorqoray. Booliis xiran qalabka ka hortaga dowladbaxayaasha ayaa ka hortagay dadkaasi iyagoo booliisku tuurayay gaaska dadka kaga ilmaysiiya. Iska hor imaadka ayaa socday ilaa maqribkii. Qareen Ben Crum ayaa sheegay in dhimashada ninkan ay tilmaan u tahay dhibaato aasaasiya oo Mareykankaga jirta.
And we have to send a message with this case. We cannot allow those who are supposed to protect and serve.
Waa inaan kayskan fariin ka dirno. Uma ogolaan karno in kuwiina difaaci lahaa ay sidan sameeyaan. Ma jiri karaan laba nidaam oo cadaaladeed oo midna lagula dhaqmo dadka madowga midna cadaanka. Waa inaanu leenahay cadaalad loo siman yahay, ayuu yiri. Mr. Floyd Walashis Bridget ayaa sheegtay inay aaminsan tahay inay jiri karto ama la heli karo cadaalad sababtoo ah diin ayaan aniga iyo walaalkay aaminsanahay, ayay tiri.
I have a lot of faith because I believe in the utmost.
Iimaan badan ayaan leenahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay awoodda Ilaahay. Diintu waa wax aniga iyo walaalkay aan mar walba ka wada hadli jirnay. Waa in cadaalad la helo, ayay tiri. Duqa magaalada Jacob Frey ayaa ugu baaqay xeer ilaaliyaha degmada Hennepin inuu dacwo ku soo oogo askarta booliska.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.